How low can you go? She make a change the tempo. I'm a bad boy like boy Alinko. How low can you go? She make a change the tempo. I'm a bad boy like boy Alinko.
It's kinda like Sumari. Live my life, I'm like this. Shorty, they show me magic. Never seen a girl where they move like this.
Bamba, iti bembe, kozi kagoma kwenda na shika mapembe. Mini mamba, kwa ukenge, belenda kuchimba kama vile jembe. Malonga yuko, ama tuende so, muda wa shosho. Malonga yuko. Palala, na kuwonga dalala, ukinyo pombe zangu jiandae kwenda kulala. Ketombe ziki mala, kifteni cha uchwarala, ukija kushtuka nisha kwenye wakibarara.
Kutibamba, kutibende, usha kunyo pombe zangu mama, haya tuende, leo no kanga. Kutibende, unatawa utoi mambo ya kisi.